and park on me door. Ninja show wanna look and park on me door. Ninja show wanna chase and park on me door. Calipato, 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 se me ne calipato, 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 una chiesa calipato, calipato, caputiamo tu la ricetta calipa, caputiamo chi la ricetta calipa, capando la ricetta calipa, calipato, calipato, perché tocca a chiude, 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 perché Wipata kualari gonko ime kuwazari kipita pondesa au kuwa na tazari wanasirakari usiku wa walari macho kwenye salari wapika lobali nechalari wanya sofia serikali kufa kwenda jela wajari wametoka mbali wamekuja sakamari wakilio na tambo wanalita ugari wanachakari hatari usione wa polisi familia zao zinategemea mda otu wamenuna so achekelea life is not fair nando mana pay fair
Pampus, Pampus,
Goma che si potia la cucciomerea, la cucciomerea, la cucciomerea, la cuongesea, la cucciomerea, la cucciomerea, la cucciomerea, la cuongesea.
Iro pangalaku iro toko mongesea iro, pona kama umechomerea iro.
Ile la kijapani mboi sola korea, kwe wacha kujinyea.
Takuja uko, wacha mpandi mafiru sila sasa, kikipuwa mshenzi. Na kumeza mnangu nye chepo baita, kumbali mnangu mwenyewe hapo kibonge mnene. Mpige madole kedene, nakuja uko, mwanangu yapo Sofiani ugodu mza kwa podudu Mbari sana mwanangu mnyewe hapo mza walike karipato
Uwa mpanyu mpia waza boteji
Mpudu wa minachi
Stendi yapo
Mpudu Mpaa utapaa upepe Mezeki ake sela unatapote pepe Mpaa utapaa upepe Mezeki ake sela unatapote pepe Mboi kwanza unatapote pepe Mtapela kwanza unatapote pepe Au ndo unaona kama umisikeo Kama tuwe madako yako Kata kusendia utaacha usi Uje kumnulia msenia na pipi Kwenye mziki Wakati ya kutaka kusikika ato kwenye maiki ya ufisi Numa kese karipaso, 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 karipaso Wanoma karipaso, karipaso, karipaso Karipaso kese bote karipaso, karipaso, karipaso Karipaso kese bote kumona adoe ya kore pakisas Hei pakisas, hei pakisas Kumona adoe ya kore pakisas Hei pakisas, hei pakisas Kumona mkura kura re pakisas Hei pakisas, hei pakisas Pangala mgongo, pakata tenasi Pangala mgongo, pakata tenasi Pangala mgongo, pakata tenasi Squashy, 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 squashy Squashy, squashy, squashy Zuka mezinga, squashy, squashy Squashy, 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 squashy Squashy, pita botole, squashy, squashy Squashy, 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 squashy Squashy, mgonga niye, squashy, squashy Squashy, squashy
Kama DJ una scratch Bitch Kamato na mafande kukizo wana kusachi Wana kusachi kweli yao Matapeli Achukwa ni mii ya robatia Na hafu wana kusindiki ya iti Tome kuta na bange Giroba mia
Uwo walisia Uwo walisia Bichiboy na bambia Sipenda kukipia kipia kipia Uwo walisia Tugo seo walisia Bichiboy na bambia Sipenda kukipia kipia kipia
Yani wewe ukiona tu hata mtu kama chati la kijeshi una kipiga na domana jeshi
yani wewe unaongoza kwa kukimbia
unakimbia nini kichwa kama tanko nakubali sana mwanangu mwenyewe hapo atareti shikano wa milio tega sikio na utoke mbio usitoke mbio tuli hapo nakubesa mwanangu mwenyewe chochote famo famo temamo nakubesa mwanangu mwenyewe big forum selfie kuzio mi donge Nakubesa mwanangu mwenye hapo tembo baita Nakubali takeshi bamnyoti
Wazwa banke zikaribuyo Wazwa bali kristo wapenda kesi Profesa jeshi ya Anaipanga kazi
Lamjani
Batuja bless no one crush Has talents Bila kuchoka One love Respect
Shanky supplier.com